joɗɗinde duroɓe e dabaji mum e nder guesa birguina ka ko remoɓe gaɗanno noon ɗo leydi Niger illa ko ɓooyi. Iɓe gaɗa ɗum dow gam ɓeydude sembe guesa maɓɓe ɓe ketta ko ɗuuɗi. Nafiu Mamma Moussa demowo noon nani ko wi'i dow majjum.
Guesa fuu ko bisaji waɗi lebbi ɗiɗi yaadi lebbi tati nder mum. So neɗɗo awi ɗum fuu yi an ko hawta e guesa ko bisaji joɗi akino nder mum. Gam minen kay miɗon awa gawri, miɗon awa kamannaji, miɗon awa ñebbe, wala komin awata. Fuu duno waɗa so ni tawi birguiri ko bisaji ɗin endanno.
Duroɓe to mu endu birguinol guese gole endan no ɓeyda hokkude sembe kuɗole puɗa nder guese ɗe endan. Ko watta wakkati kan en koɗi nder guese ɗe endan dabaji mu en to keppu ko dura dabbude no birguina ɗum du no ko ɓeyda soɗude enɗan noon caka remoɓe e duroɓe hano no arɗo maasu haaliri ɗum.
Ndemowo ɓen kamɓe garata no jaɓɓitomin e juuɗe ɗiɗɗiɗi no woodi ko ferodiri ngam ndemmum moye fuu no tundani bandum. Nde joni eɓe kollamin ko minen gaddana e balla hannden jonde lobbere kan woni hakkunde amin. Waɗi yide ni durowo heɓi batu no haalana ndemowo, minen jehodira nde min keɓi batu
manuma
faa warda hannden du birguinol guesa no waɗirte no illa fil a jalden nonni birguinol gol endan wona no waɗiri. Tawi du hano no joom en ande luggi ɗiɗɗe bi'iri no hani noon ɗum heɓa laabi ɗi jamani sembinɗinde gaɗol majjum. Sani illo mo suudu sawara remoɓe région maraɗi
laabi kewɗi hani koƴe no hani faami dimma bisaji e batamarɗe ɗe tawa nder mum, dimma bisaji e banɗe ko ɗe gatta nder geseele ɗe enda. Ko bi ami ni woni no hani anduɓe golle ɗe enda jangga ɗum faa wooɗa.
La recherche doit intervenir.
Duroɓe e remoɓe fuu tabbat no andani nafakkaji tawaɗi nder birguinol guesa golɓe gattagol enda. Iɓe andi du ko ɗum haana accude du no faa hande gaɗol majju.
See you.